Adiyana Avaganiya, Adiyana Avaganiya, Karçin Barki Şariya, Erçi Karçin Nazneki, Erçi Çavreş Nazneki, Avqiza Kekurdiya, Neki 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 Tujarwa Neki, Neki 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 tu zawaneki Suza khwa khiram neki Bakhti khwa khiram neki
Le 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 le